it can be. Zoom, zoom, zoom. Kilo man, uwi, we. Kondo nanifanya, sielewi, mi sielewi, we. Kondo nanifanya, sielewi, mi sielewi, we. Kondo nanifanya, sielewi, mi sielewi. Ama vipi mambo, au vipi hapo, ama shikamo Basi shikamo, my baby. Mana hizi raha ni mara sita, mara sita, mara sita. Kia uko niliko toka, baby. Liweze kanalo leo, tufanya leo leo. Hata wakiongea, watalala. Liweze kanalo leo, tufanya leo leo, baby. Wengine watalala. Baby girl, unasononesha, unasikitisha. Pale unapoweka vazi lako la kanga, unasononesha, unasikitisha. Baby, kuluman mi, unasononesha, unasikitisha. Pale unapoweka vazi lako la kanga, unasononesha, unasikitisha. Grupo, uwi, we. Wando nanifanya, sielewi, mi sielewi, we. Nanifanya, sielewi, mi sielewi, we. Wando nanifanya, sielewi, mi sielewi, we. Wando nanifanya, sielewi, mi sielewi.
You're special, take everything that you want, cause you're special, special, special. My woman so special. Tell me what you want, cause you took my attention. Pressure, pressure, can it just special? Take everything that you want, cause you're special, special, special. My woman so special. Tell me what you want, cause you took my attention.
The sound.